sana kakutani wetu. Asante sana uzeni wetu. Asante sana kakutani wetu.
Papa tunakupenda sana uzeni, tunashukuru sana papa, tunakutaka sana papa, umefanya kweli. Papa tunakupenda sana uzeni, tunashukuru sana papa, tunakutaka sana papa, umefanya kweli.
Yes, okay. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, for God and my country, of yourself, the protocol. Big up to Hicks and America Kuta, Musepe, may you live long, Father, forever and ever. Mpole kazi sana wa commander wazuri, mzee wetu amefanya kazi kweli, tunashukuru, yes.
Papa we, tunakupenda, kazi nyolifanya, tunashukuru, wanainzi yote papa. Asante sana uzeni wetu. Asante sana kakutani wetu. Asante sana uzeni wetu. Asante sana kakutani wetu.
Papa tunakupenda sana uzeni, tunashukuru sana wafata, tunakutaka sana papa, umefanya kweli. Papa tunakupenda sana, tunashukuru sana wafata, tunakutaka sana papa, umefanya kweli.
Okay. We are walk from my dreams and I make it the fact. Not with no surrender, we want back at last. We pray to all my to bless you forever. We say our father, the best of the nation, strongest forever. Super for all, we have no vehicles for the develop the country. No change on the radio, we stand for the fact. The founder of the peace, the leader of the nation. It sucks music, no matter what them say. No one know that we are the key for the country. We are the one in the million, first in the game. General success, still remains in our language. Street life is better, we can make it musical. No to say no because you are so example. I always have the protocol, it's time I survive by here. We are back on the set, celebrate the nigga, yes.
Asante sana uzeni wetu. Asante sana kakutani wetu. Asante sana uzeni wetu. Asante sana kakutani wetu.
Papa tunakupenda sana uzeni, tunashukuru sana wafata, tunakutaka sana papa, umefanya kweli. Papa tunakupenda sana uzeni, tunashukuru sana wafata, tunakutaka sana papa, umefanya kweli.
Okay. Nubaratiyo rangi ni wabokori, babe kwa beki ngeyudula sukune utu dingakile. Asidifikidi ya batabate musu batizaso, Uganda ntangole. Afanzi ni mbata kini sende mazifo ya magenge yutu ridile. Agenda tringole, tamasa singole. Awarifamburu ya sara yuweka kuta Museven, abalosi yuja sukune gire. Yatame yachi, atama ya meyumu kumosisu. Mpala, milele na milele ni rami chomadichera. Duna kupane ni nubaratiyo madila, kina usumbati yako ngafia mwagira. Abraka matiba kobi rubarancho madira. Inga maura katenge mama za kora. Mjamani upigira, onitobanga turakine. Mjamani usira, skurti singesira, yes.
Asante sana uze.